Majosem voice
Unrequested
Ryan Fox and the Big Zene wangoli chiroto chantisa Omtima gwange wagumisa Isawa wambinga zagenda Kanindo mtwe ya hundeta Ngawe twa iruli Ngenkuwe tonya musuka Kati wachuka da Nange toda sichetaka Alayo yanziba manji Nandava vyo kola vyevyo We wachuka no mtima gwefula Na kuku kamba chitota Wangobie wafe Nekumisi kono ngobia Ebibumbe vyono yoya Chichinze chesa kola Sena chukata Kono mwana yampamba We wanchawa Nafune yetiro kabia Sena chukata Kono mwana yampamba Wewe wanchawa Nafuna omutu funze Kati nafuna kwenina Manya Ebi undu ya nika
Nika
Wena vakuwe soma
Soma
Ebi echofe tubie kora Weno Wango vie wafe Nekumisi kono ngobia Mama nanchawa Ngola vika chokoba Fingi nenjua Mbanga talita mkwagala Kati nafuna kwenina Ebi echu tubie kola Tosita ntono Kenda mkukoye Sino sintono Bami mkukoye Zene wangoli chiroto chantisa Mkima wange wagumisa Sawa wambinga zagenda Anindo mtwe ya ungeta Zena chukata Kono mwana yampamba Wanchawa Nafune yetiro kabia Sena chukata Kono mwana yampamba Wewe wanchawa Nafuna omutu funze Kati nafuna kwenina Manya Ebi undu ya nika nika Wena vakuwe soma soma
Mwana
kwenye kwenye kena Wali wanziwa maso Wanziwa maso Firingi nenjua Mbanga talita mkwa gala Kati nafuna kwenina Ebi chutubie kula
Kati nafuna kwenina
Tata Afrika zagada I'm a Justin voice Fox and the Bit